kisimama na kwanza kutupa wino. Watoto tasikia, mom look, superhero. Sivunji bars na storm out, like I'm the one who let the dogs out. Skull feed na vuka wigo, afna fly for aftermath na toa salamu kwa survivors. Ukoo wa mbuzu na wapa high five. Niko busy na mkwanja, na ndo mana sonekani viwanja. Kavile skyda, game kazi squeezy mama na fahamu. Hala tamu inaongea alama, binadamu niko salama na toa salamu. Bila damu kwa kipaza na sambaza karama ya hii kalamu. Sikutaka kutoka, niliingia chaka. Katulia, nkaisoma dunia, utafikiria NASA. Nikawa fear factor, kashika njia wabia. Wakaniofia kama wanavo yofia cancer. Hii ni beyond ya high definition. Naona mbali tathania tie. Hii vision ya kutafuta material. Sky linilishwe. Moves kama spy kwenye mission, nigga. Badili spana, hii ni Volvo. Walifunga mageti kwa mana ligi ndogo. Leta paper kubwa mchizi na chana si kitoto. Mini nyoko waulize wagaga gigi koko. Walokuwa wakomi wanakoma. Walikuwa vipofu hawa kuona na vachoma. Homa nikituwa kwenye mwili wani joto vioni. Kadodoma na suwa wananisoma. Na huni wimbo kwa mahasla. Walo focus kwa mana floni za kimaster. Na flip topic utahisi flip more bastard. Lime Stacy blow langa. Ayo, ayo kwa insha na methali. Na wazika kau jamaa ulivuzikwa na ubepari. Nisha choka na uongo so na foka. Mpaka mtondo goko world class protocol. International is na big team. Nina big pen brother. Niki grip naeza sema Slim Shade kaja. Achana na kids hawa 60 grade rappers. Isha pick me disaster mini 50 shades darker. His attention ni pure. Niko real toka enzi na kuwa. Nili rap kabla mapenzi sijajua. Kwenye game wanavyo enzi majua. Wanna track mbovu na wanafanya media tours. Now I'm mad, staki hoji what next. Ni focus kwenye page za kishosti na kuvexi. Na speaking bonji ni koresi kama race cars. Doji doji wala sweki moji kwenye texti. Jina vina na kazini mistari. Masha yangu adisi jamaa, hindo dibaji. Na wakilisha machiza mbao vichwa ni madini. Sifanyi masaji, nafanya mauaji ya kimbali. Ona na wazidi nguvu, wana isilada juju, kumbe ni skills flantu nunu. Iwe kumfu ama ushu, japo sio nusku. Bado logo ni klasi kama fugu. Panorama kitambo, bado sugu. Ndugu watachanga michango ukijitusu. Da kushangaa ukija bila plani kwenye batu. Mana unahitaji kiwango na mipango kunimudu. Nimeshiba contents, check YouTube. Na material priceless kwenye fuvu. Japo wanaziba ni trendy kama dudu. Sisi 40 trendy trendy na create kama mungu. Niko shega bro. Genius ni understatement. Half man half god paradox. Need to vina just for lack of the better words. So literally yeah metaphorically and the better bro. Weza mini mambo ambao bongo na sofu. I've been tested couple of times my doctor na hofu. Ninapotajwa jina langu marapo na toko na pofu. Mini ndovu walisha approve ngosha na profu. Na tia chata kwenye listi ya maveteran. Unapamba biti kama binti mwenye pete yan. Chagua jumba la sana uchukue kiti uketi ndani. Ya uendelee kusearch role model wako wana mdate nani. Top tiers wako wafai kwenye hii selection. Kutafsiri unahitaji classes and deep sessions. Dunia ilianzaje? Kifo unaenda wapi? Sijui yai, sijui kuku, you know. That kind of big questions. I'm a street legend. Haisumbui sana kutambua. Mana sideki kasimjui mama. Kamulizeni Mr. Ku vichaka. Hata wambia nshakula vichaka. Utadhania mbuzi kaja. Najua ndakuwa star. There's no my major dream. Stardom is for little kids. Legacy is a better thing. Nataka kuwa rap man next to Ringo Beat Spider-Man. And the panorama is the venture team. Osaka tonge tuko fiti. Hatulei mboga. Na size abende ni biggie everyday ngoma. Bado mistari ni mingi hayenei for the disaster vina. Si Michael B ni Michael A. Jordan. Kipindi sina deals, street in shatu kano nika chill. Nikawa focus inaito stamala. Bish na ngangana. Sish kwa mama babote lipo mamkwanja kumwaga. Naishi mkabara na chekecha. Mamkwanja bada kutuangana. Upepeta asira kandona anza. Kumbe star nimefika kwa movie hii. Na fanbase bila mchovu na beat twangala. Kuna wana lijaribu kuwa mimi yo. Yani kuwa off the stream and yeah clinical. Wali copy flows, instruments na video. Wali nikuta wakaja kwa undoka kama istro pirio. Mr. Buddha Buddha hey. I look friendly. Domana marapa wanakuja kuja. Wananzoya kiboya na ishia kuwafunza luga. Nga fundisha kuungena wakizao ila na chunga muda. Labels na wapiga mitungo hatuungenya. Vesilundo mfuko bay. Niliheshimu sana wadau, mkaja mkasema halipi mkendeleza kiki, alafu mkaja mkampa tuzo nei. Mashabiki nao na disi kwa nini sionekani, wakati zinapotajwa listi huwa sikosekani. Labda kwa kusisifii sex na pombe kali, wengine wanasema I'm the missing piece ya kikosi kazi. Adimu kama mythical creature, really go teacher. Nacha case a criminal kisha, napotea kwenye safi, siachi fizi kwa feature. Nacha history na elimu kwa every critical thinker.